Yeah, Nigeto government, my win again. Grab on the
toilet. Yeah, listen. Life me hard, but the poopy like a slow. This something kill I'm say, and I know my people. Don't battle, tap a job, pate, oh, be patient. Navi to Zako, Zita flow. Never give up in life, cause one day, uta glow. Keep your game, breathe, uta pata my shoe. Tunelawa, cause a job, nene fanyu bonge mo, muta zidi kubonga. See, tukisonga, ki okto, manumeni, akili, so, tunajese chini, atuta wa gonga. Nothing comes easy, you gotta keep yourself busy. Work hard, I do feel, look all dizzy. Watu wangu, tulenge, uwezi. To maintain, kuzidi kazi. Usichague, kazi ni kazi yawa. Ataka ni kuchonga viazi. After job, new mare na mavazi. Grab on the ass and back bila wazazi. Move on with life and hold no more grudges. Grudges, grudges. Skia.
Tunasonga, vikwazo ni vinga tutachoka nazo. Wanabonga, lakini tunazidi vuka saidi yao. Tunasonga, vikwazo ni vinga tutachoka nazo. Wana bonga, lakini tunazidivuka zaidi yao. Ahimi nalia, shida ni mingi, navumilia, nti yangu najivunia. Tunasonga, tunania, tunajua kuna jia. Mama wacha kulia, utaniumiza maisha ni safari. Tuko kwenye hirali, kila siku yani tuko odali. Hey. Tusonge, wezangu msikonde, hata kama ni milima na mabonde. Tusi, pige moyo konde. Moyo konde, tusonge, wezangu msikonde. Hata kama ni milima na mabonde. Tusi, pige moyo konde. Tunasonga, vikwazo ni vinga tutachoka nazo. Wanabonga, lakini tunazidivuka zaidi yao. Tunasonga, vikwazo ni vinga tutachoka nazo. Wanabonga, lakini tunazidivuka zaidi yao.
Mnabonga shit, mini kaburi na drop my hits. Hey, Bravo D on Super Bowl, always on top. Wajoma je, yani poziza hiring. Mad people, with the mother kill. Hii ni kitu real, wase wana feel. Tuna kill the beat, tuki wapa my hits. Ghetto government, we keep it real, yeah.
Bama ling ling, kiki yu aguma, yeah. Wati yo mate, kila siku kazi. Mavin green, Bravo D, ni ghetto government. Wacha kulia, puta machozi. Hii ni wololo, mato wololo. Usikate tama, chapa kazi. Hii ni wololo, boda wololo. Boda jo, chapa kazi. Tunasonga, vikwazo ni vinga tutachoka nazo. Wanabonga, lakini tunazidivuka zaidi yao. Tunasonga, vikwazo ni vinga tutachoka nazo. Wanabonga, lakini tunazidivuka zaidi yao. Tunasonga, vikwazo ni vinga tutachoka nazo. Wanabonga, lakini tunazidivuka zaidi yao. Tunasonga, vikwazo ni vinga tutachoka nazo. Wanabonga, lakini tunazidivuka zaidi yao.